wenaraga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta zizino zinese era mudde bukunja mukyaggo nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta eno zizino zinese era mudde bukunja mukyaggo kinyongeresa nyumba nange mamba sanze fumbere n'okwene nsi tuwungula ng'obwato mukama yeebala tekyakuuma ensinga etawanganya eno era mpaawo wali ttembe wano olaba n'obute buyuya osanga buyaayaana bambi nga ne kuba kati ekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agasimu mbafootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafa enjala eyo obulumi obw'enjawulo nga n'amabujje osanga omwo ne bufa nga butezza obugalo bambi
Aneta, Aneta.
ndabye bannange. Chigambo kukaba nakazipo sinabana nayo musajja nziranjyawo nekaba masiga kibachecho neramanya chigambo kukaba dalatala kubera kufirwa mpozi nokuwo kwamanyi naye nkaba ntibiralebyo dala bwali utonga mbuya bwentyo wamana kula kula kweta wakati olusi simanya wichija ndabirawo wandimiramba Zijukire chache jange chingamba tandaza wabambi Na mbu zange chimwe sataba Kwe nchikuroli mwenywa Nenevo za mungeri chenzo kumuka kubafuwa basa Nenda ira na yaka towe ntio Chiche narima nyecho maso Mburi omu nefaire ya gazi mugete Kobo chalo chepweli kulika Novikuli wakwe ya paulo Mamuli mkokoro ombienda Tendeza agapalinze Mbulichimo kugukira wano Zenewe kuwa kupanga bachara Mbulikwe mfuna mboya na maso Kubali mungumyo na avali obutaretio Nekubaka kwenso nye jachikona